African princess Nandi Osi Amboka Daboro King Lefango Paparapa
Ale dance
Enjoy
Onga sweetie koko Penzi kidani nitunzie Na kesha popo Kulinda vidanga visibie
Alita chamara
Nadeka mwali Nadeke zemie Niliwa halali Mamie Wani changanya, changanya, changanya Wani kosharo Changanya Wani kosharo Wani changanya, changanya, changanya Wani kosharo Changanya
Usiji moto kuzima mwazaka nishasha
Yotiki moto wazali kubela mbele
Changanya,
she get crazy.
Did you still like?
Changanya, changanya, nasuli.
Sheria bomaka koleka mundoki.
Abena show.
Sheria bomaka koleka mundoki.
Kama mvua ma.
Sheria bomaka koleka terroriste. Sero ke wapi? Nana zale we. Sero ke wapi? Nana zale we.
Yeah.